nyeri kuwache bishi koko ingine. Kabani na mwana
Power, don't wanna.